Nipenda mulana oh, ana nipenda mulana oh. Mulana kongu namba moja, nasimama kwake, kwake mamba imara nasimama. Oh baba, ana nilinda kama kubwa nako walinda vifaranga wake. Yeye kwake mamba imara nasimama baba. Nikunike kama mtoto, ni isu zingizi ni lale.
Ananipenda, kwanini nisimpende? Ananijali, kwanini nisimjali? Ananipenda, kwanini nisimpende? Ananijali, kwanini nisimjali?
Ananipenda, nipenda mulana oh. Ananipenda, nipenda mulana
kwenye shida, ananipenda yeye. Akwenye raha, ananilinda yeye. Acha waseme, seme niko naye. Anachotaka nanipa yeye, hata kama ni nini yeye.
Ananipenda, kwa nini nisimpende? Ananijali, kwa nini nisimjali? Ananipenda, kwa nini nisimpende? Ananijali, kwa nini nisimjali?
Ananipenda, nipenda mulana oh. Ananipenda, nipenda mulana oh.
Ananipenda, penda nga. Nampenda,
your home to production.
Home to production.